Minamba Sela Media.
Unado, bila kitu basi kinyago. Pesa sabuni ya ro, sina bifu kwako kinabo. Naisi unanipa mawenge, na fosi niziruke senyenge. Alafu nisha paka mundende, nacho waza uje tuende.
Put money on the table, ndo mapenzi ya sasa. Mambo kupenda yebo yebo, wengi wamesha data. Put money on the table, ndo mapenzi ya sasa. Mambo kupenda yebo yebo, wengi wamesha data.
Asa give me one more night,
one more night.
Give me one more,
one more night.
Baby one more night,
one more night.
Give me one more,
one more night.
Asa give me one more night.
Alafu kichwa kinauma panado, michezo ya nanado, mara piga mara finya Ronaldo. Naziki pigwa para panda baby,
karibio.
Kiso sauti kwa kitanda baby,
karibio.
Put money on the table, ndo mapenzi ya sasa. Mambo ya kupenda yebo yebo, wengi walisha data.
Put money on the table, mambo ya kupenda yebo yebo, wengi walisha data.
Yeah.